kwenye dunia kama mama kwa ubora, fahari ya Tanzania hadi nchi inang'ara. Ni mama yetu Samia, pokea zako hongera mama Samia. Iwe mama mjasiri, Mwenyezi Mola kakujalia, nchi yetu yanawiri kwa nidhamu na kwa tabia. Pongezi twazikariri kwako raisi wetu Samia, Rabbi akulipe kheri, uongoze vyema Tanzania.
We love you Madam President,
raisi wetu Samia.
We love you Madam President,
uwepo wako twajivunia.
We love you Madam President,
uwe njema twakuombea.
We love you Madam President.
Sema mwanamke anaweza, wala hawakukosea. Mwanamke ni mwangaza, nuru kwenye dunia. Twakuombea kwa muweza, nguvu wazidi kupatia, vyema uzidi kutuongoza nchi yetu Tanzania. Una haki kikusifu kwa uongozi murua, ni raisi mwadilifu tunakutambua. Kila lilo na sharafu ni haki kusifiwa, mama Samia.
Hey, we love you Madam President,
mama wewe ni zawadi.
We love you Madam President,
tulopewa na watu.
We love you Madam President,
tukupenda mama.
We love you Madam President,
mama Samia.
We love you Madam President,
mama wewe ni zawadi.
We love you Madam President,
tulopewa na watu.
We love you Madam President,
tukupenda mama.
We love you Madam President,
mama Samia.
Mixed by Chile.